Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe kuri radio iteme iki ni cyakiganiro inkuru nziza ndabaramukije kandi bahaye ikaze kuri radio iteme muri kumwe nanjye umuvandimwe wanyu Simeon Ndwaniye Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Eka dusenge Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye cyane tugushimiye kuri Imana yacu tugushimiye kuri Imana nziza tugushimiye kuri umubyeyi umushumba umwungeri udakenesha tugushimiye ko waduhaye amahirwe yo kwitwa abana bawe tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe kugira ngo tuvugane nawe kugira ngo tuganire nawe tugusabye kugira ngo ubane nawe ubane natwe kandi twigishe wowe ubwawe byambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen reka mu minota mikeya twibukiranye ikiganiro duheruka kugirana ibyumweru nka bitatu bishize icyo kiganiro cyaravugaga ngo ijambo ry'Imana riramagana ironda koko ijambo ry'Imana riramagana ironda koko ubwo niturangiza kubisubiramo turaza kureba ikigisho gishya cyangwa ikiganiro gishya gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ijambo ry'Imana riratanga ibisubizo ku buhunzi mu kiganiro duheruka kugira mu mezi mu byumweru bitatu bishize twasanze ko ijambo ry'Imana uburyo ryamagana ironda koko bishingiye cyane cyane ku mirongo iboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 9 urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 9 aho ngaho haravuga ngo muri ubwoko bwatoranijwe ndetse umurongo ugakomeza uvuga uti muri abantu Imana yaronse Imana yironkeye twasanze ko ari iby'agaciro ibintu bikomeye cyane kugira ngo twitwe abantu Imana yironkeye ubwoko yatoranije ndetse umurongo urakomeza ngo yarabatoranyije irabironkera kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye mwamamaze ishimwe ryaho yabakuye mwamamaze ishimwe ry'ibyo yabavanyemo ikabahindura ubwoko mutari ubwoko ikabavana mu moko menshi cyane amoko yateraga ibibazo ikatuvana mu bahutu ikatuvana mu batutsi ikatuvana mu batwa ikatuvana mu yandi moko menshi cyane nkuko twayavuze amoko yo muri Afrika ibihugu byo muri Afrika bifite amoko menshi cyane ndetse sayo gusa ahubwo nayi Burayi nayo muri Amerika baba abazungu baba birabura abari bo bose Imana ikatuvanaho hose ikatugira ubwoko bumwe ubwoko yironkeye kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo kandi ngo ikadukura mu mwijima ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza twasanze ko yadukuye mu mwijima w'ibyo twari turimo yagombaga kutuzimiza yagombaga kuduheza buheriheri ikatugeza mu mucyo witangaza tumaze kubivamo imaze kuduhindura ubwoko bumwe gusa ituvanye muri amoko yose twatondaguye umubare w'amoko menshi cyane Imana yatuvanyemo cyari icyitegererezo gusa rwari urugero hari n'andi moko menshi cyane kuko ibihugu hari igihugu kimwe usanga gifite amoko 500, 400, 300, 200, 100 ubanza ku isi yose hari igihugu cyacu aricyo gifite amoko make cyane nubwo aricyo cyagushije ishyano Satani yibasiye kugira ngo ayo moko yumve ko agomba kurwana agomba kwangana agomba kuzana mwakaga mu moko abiri gusa cyangwa atatu ariko Imana iti mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe kandi twasanze ko mu rwandiko rwa mbere nanone rwa Petero igice cya mbere umurongo wa gatatu twasanze ko kugira ngo Imana ituvane muri ya moko yose itugire ubwoko bumwe yuko twavutse ubwa kabiri ni ukuvuga ngo habaye kongera kuvuka second birth be born again twavutse ubwa kabiri ni ukuvuga ngo hari ikibazo mu buvuke bwacu bwa mbere iyo hataba ikibazo mu buvuke bwa mbere ntabwo byari kuba ngombwa ko tuvuka ubwa kabiri ariko byabaye ngombwa ko tuvuka ubwa kabiri ndetse mu gihe twamaraga kuvuka ubwa kabiri DNA yari isigaye ituranga ni DNA cyangwa se ADN ituruka ku mwuka wera mu yandi magambo twahindutse icyaremwe gishya ubwoko bushya bwatoranijwe kandi twasanze mu byahishuye igice cya gatanu umurongo wa cyenda twabonye ko Kristo yatuvanye mu moko yose yo ku isi no mu mahanga yose kugira ngo tube ubwoko yironkeye kandi twarebeye hamwe mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza 29 aho yavuze ati uko gutoranywa kwanyu ntabwo ari impamvu yo gutuma mwishyira hejuru ahubwo ni impamvu yo gutuma mwicisha bugufi haleluya kandi twarebeye hamwe gutegeka kwa kabiri igice cya karindwi umurongo wa 6 n'uwa 7 gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa 6 n'uwa 7 ahagira hati ntimwatoranijwe kuko hari icyo mwaba mwararushaga abandi habe na gato ntabwo ari uko mwari bitangaza ahubwo n'ubuntu n'ubuntu Imana yabikoreye nuko Imana yadukunze kuko Imana ari nziza ntabwo ushobora kumenya iki Imana yadukundiye ariko yarabikoze yaradukunze murumva ko ari ubuntu kubw'ibyo rero ntacyo kwirata gihari ntabwo yadutoranije ikurikije uburebure bwacu cyangwa se ikurikije ubugufi ntabwo yadutoranije ikurikije amazuru matoya cyangwa se amazuru manini ntabwo yadutoranije ikurikije icyo ari cyo cyose kindi none se yari kudutoranya ikurikije ibyo byose ikurikije amazuru manini cyangwa amazuru mato ikurikije uburebure cyangwa ubugufi yari kubikora ite kandi ariyo yaremye umuntu ariyo yaturemye kandi twese ikaba yaraturemye ku ishusho yayo ari uw'amazuru manini yamuremye ku ishusho yayo ari utuzuru duto yamuremye ku ishusho yayo ari umugufi yamuremye ku ishusho yayo ari n'umuremure yamuremye ku ishusho yayo niyo mpamvu ufite izuru rito akaba yaseka ufite izuru rinini cyangwa se ufite izuru rinini akaba yaseka ufite izuru rito ni ukuri aba ari mu kaga aba yishyira mu kaga ni uguseka Imana rurema kuko Imana niyo yaturemye kandi ijambo ry'Imana rivuga ko twese yaturemye ku ishusho yayo none se ni ikihe gihugu mwambwira mwazajyamo cyangwa mwagiyemo mugasanga harimo abantu barebare gusa cyangwa se mugasanga harimo abantu bagufi gusa iteka ryose usanga ari uruvangavange ariko twese Imana yaturemye ku ishusho yayo kandi
twarebeye hamwe aba Efeso urwandiko Pawulo yandikiye aba Efeso igice cya kabiri umurongo wa 14 aho yagize ati Kristo yashenye urusika rwatugabanyaga urusika twari twarubatse hagati yacu urusika abantu bajya mu byamoko bari barubatse hagati yayo Yesu yaraje igihe yazaga mu myaka 2000 nubwo yari yarabiteguye mbere hose ariko noneho yaje kubigaragaza mu myaka 2000 ishize ubwo yazaga mu isi kudupfira yaraje rwa rusika rwadutandukanyaga ararusenya twasanze ko uwongera kubaka urwo rusika arishyira mu kaga gakomeye cyane kandi twarebeye hamwe igitabo cy'Abagalatiya urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya gatatu umurongo wa 27:27 aho yagize ati mwese abatorani ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo kubw'ibyo ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki mu yandi magambo ntihakiriho umututsi cyangwa umuhutu cyangwa umutwa ntihakiriho uw'imbata cyangwa uw'umudendezo ntihakiriho umugabo cyangwa umugore mwese murumwe muri Kristo Yesu mwese murumwe izo nsika zose yarazisenye izo divizio zose yazivanyeho kubw'ibyo uwongera kubisubiramo ari mu kaga ikigisho rero cy'uyu munsi kiravuga ngo ijambo ry'Imana riratanga ibisubizo ku buhunzi ijambo ry'Imana riratanga ibisubizo ku buhunzi twese tuzi iby'impunzi impunzi ziri ku isi yose igihugu giyemo cyose cyangwa se hafi ya byose usangamo impunzi hari impunzi mu Rwanda hari impunzi muri Uganda hari impunzi Burundi hari impunzi muri Congo hari impunzi muri Kenya hari impunzi muri Malawi hari impunzi muri Mozambique hari impunzi muri Zambia hari impunzi muri Zimbabwe hari impunzi muri South Africa hari impunzi Burayi hari impunzi muri North America hari impunzi ku isi yose si ubwa mbere bibaye iby'impunzi ko abantu batatanira hirya no hino ku isi si ubwa mbere twese tuzi Abisirayeli mu gihugu cy'Egiputa ni imyaka myinshi cyane imyaka 2000 ishize bo baragiye bamara imyaka 400 mu buhunzi bagiye ari impunzi bahunze inzara abantu bamwe bahunga inzara nkuko tubizi abandi bahunga ibyorezo abandi ndetse bahunga intambara abandi bagahunga politike mbi iri mu gihugu hari impamvu nyinshi zishobora gutuma abantu bahunga Abisirayeli tubazi i Babuloni aho bagiye nanone bakamara imyaka 70 muri Egiputa bamaze imyaka 400 i Babuloni bibaye iby'i Babuloni hashize imyaka nk'2600 icyo gihe baragiye bahamara imyaka 70 bagiyeyo icyo gihe atari ukubera inzara ahubwo bagiye ari ingaruzwa muheto bajyanywe n'umwami w'Ababuloni Nebukadinezari mu gihe bagombaga gusubira iwabo igihe kigeze Imana yiyemeje kubasubiza iwabo yabahaye kondisiyo arizo natwe iduha uyu munsi kondisiyo zo kugira ngo twese impunzi aho turi hose dushobore gusubira iwacu ni ukuvuga ngo yaduhaye ntabwo ari kondisiyo gusa ahubwo izi kondisiyo yazitanze mu buryo bw'ibisubizo kugira ngo ubuhunzi burangire akaba ari zo tugiye kureba mu mwanya muto gusa tukaba turangije. Ibi bisubizo biboneka mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa mbere kugeza 14. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa mbere kugeza 14. Abantu bamwe bashobora kuvuga bati ibi bintu byabaye ku Bisirayeli b'icyo gihe ntabwo twegwe bitureba, ariko bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo ibyabaye ku Bisirayeli natwe nibyo bitubaho muri iki gihe. Iby'Imana yakoreye Abisirayeli nibyo natwe tubwira uyu munsi yuko ishobora kudukorera. Ibyabaye ku Bisirayeli icyo gihe nibyo natwe bitubaho muri iki gihe. Kubera ko uko Imana yari mu mwaka ushize, uko Imana yari ejo hashize n'uyu munsi ni kwiri, kandi ni kwizahora n'ejo hazaza no mu myaka izaza, niko Imana iri kandi ni kwizahora kuko ntihinduka. Ni Imana y'urukundo, ni Imana y'umurava, ni Imana y'urukundo itagihinduka, urukundo rwayo ntiruhinduka. Niyo mpamvu amasezerano yahaye Abisirayeli mu myaka 1000 ishize n'ubu ayo masezerano aracyatureba. Gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa mbere kugeza 14. Reka tubanze tuhasome hose tuharangize, nitumara kuharangiza turebe izo ngingo cyangwa ibyo bisubizo kuri ubu buhunzi bwacu. Haravuga ngo ibyo byose nibimara kubabaho, umugisha n'umuvumo nabashyize imbere, mukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yanyu izaba yarabirukaniyemo cyangwa yarabatatanirijemo, mukagarukira Uwiteka Imana yanyu mukayumvira mugakora ibyo mbategeka uyu munsi byose mwebwe n'abana banyu mubikoresheje umutima wanyu wose n'ubugingo bwanyu bwose. Ndimo ndabushyira mu bwinshi nubwo muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ari mu buke. Umurongo wa gatatu, Uwiteka Imana yawe izagarura bawe bajyanwe ari imbohe ikubabarire isubire guteranya bawe cyangwa kwegeranya bawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarabatatanirijemo. Niba abirukanwe bawe bazaba ku mpera z'isi, niho Uwiteka Imana yanyu izabakura ngo ibateranyirize hamwe, niho izabatarura. Murongo wa gatanu, kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu basekuruza wanyu bari baragize gakondo, ukigire nawe gakondo, kandi izakugirira neza, izakugwiza urute basekuruza wanyu ndetse ubwinshi. Umurongo wa gatandatu, kandi ibyo mu mutima wawe no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ubone ukubaho. Kandi Uwiteka Imana yawe izashyira iyo mivumo yose ku babisha bawe no ku banzi bawe, bazaba bakora kugiriye nabi. Murongo wa munani, ngo nawe uzahindukirira Uwiteka umwumvire, witondera amategeko ye yose ngo utegeke uyu munsi, kandi Uwiteka Imana yawe izakugwiriza ibyiza by'ibikuva mu maboko byose n'iby'imbuto zo mu nda yawe n'iby'iza amatungo yawe n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe, kuko Uwiteka azongera kwishimira kukugirira neza nk'uko yishimiraga basekuruza wanyu. Niba uzaba wumviye Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko ye y'uburyo bwose yanditse muri iki gitabo cy'amategeko, niba uzaba uhindukiriye Uwiteka Imana yawe uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Imana iti kuko ayo mategeko ngutegeka uyu munsi atarayo kukunanira kandi ataraya kure ngube utayageraho, ntari mu ijuru ngube wabaza uti ninde uri tuzamukire mu ijuru ngo yatuzanire ayatwumvishe tuyumvire, kandi ntari hakurya y'inyanja ngube wabaza uti ninde uri butwambukire inyanja ngo yatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane, rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Haleluya. Imana ntabwo yigeze idushyiraho amananiza na rimwe kugira ngo dushobore kuyumvira. None hano Imana iraduha ibyo tugomba gukora kugira ngo idusubize mu gihugu cyacu. Imana iraduha ibisubizo byo kugira ngo dushobore gukira ubuhunzi nk'uko yabihaye Abisirayeli. Muri uyu murongo wa mbere tumaze gusoma igice cya 30 murongo wa mbere ihavuga igisubizo cya mbere. Igisubizo cya mbere ngo ni ukwibuka. Niko yabwiye Abisirayeli ati kugira ngo mwongere mukomorerwe musubire iwanyu aho mwahunze muhunga inzara kugira ngo mushobore gusubirayo, bwa mbere na mbere mukwiriye kwicara hasi mukibuka. Bavandimwe, uyu munsi natwe turabwirwa ko icya mbere dukwiriye gukora dukwiriye kwicara hasi tukibuka. Ushobora kwibaza uti tukibuka iki se? Imana ishaka ko twicara hasi tukinira tukibaza. Ubwo ndavuga nkurikije ibyo yabwiraga Abisirayeli ko bagomba kwibuka. Tukinira tukibaza icyatumye dutatana, icyatumye duhunga, tukabyibukiranya, tukabyibuka, tukabitekerezaho, tukareba icyatumye biba, kandi tukabitekereza tudashyira responsabilite gusa ku watumye dutatana cyangwa duhunga, ahubwo tugatekereza no kuri responsabilite yacu, ukareba icyo utakoze waragombaga kugikora, ugakora self analysis ku bantu bakuru ndetse ukayihora uhereye kera mu gihe abami bategekaga, ugakomeza mu gihe leta za mbere zategekaga, ukaza ukagera kuri leta y'ubu ngubu ndetse ukagera no muri kiriya gihe cy'intambara cyo hagati yo muri 1994 kugeza muri 1994, ukagera mu gihe cya genocide, ukatekereza ukibaza uruhare waba waragize mu kintu icyo ari cyo cyose cy'ibyo ngibyo, uruhare rwerekeranye no kwica mugenzi wawe, uruhare rwerekeranye no kwanga mugenzi wawe, uruhare rwerekeranye no kugirira nabi mugenzi wawe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Waba uri umuhutu ugatekereza ikintu waba warakoreye umututsi umuziza ko ari umututsi, waba uri umututsi ugatekereza ikintu waba waragiriye umuhutu ho kibi umuziza ko ari umuhutu. Duhora twitana ba mwana, buri wese ntabwo ashaka kumva ko hari icyo yakoze. Ariko bavandimwe, niba tutaricara hasi ngo umuntu wese atekereze, abanze yibaze, yibuke ikintu yaba yarakoze, nubwo byaba ari urwangano gusa kwishyiramo kwangana no kwanga umuntu kubera ubwoko bwe ngo n'umututsi cyangwa n'umuhutu, ukaba warabikoze ari icyo ngicyo ushingiyeho, nubwo utaba warafashe umuhoro cyangwa icyumba, nubwo utaba warafashe ubuhiri ngo umukubite, ariko ukamwanga ukamuteranya n'undi muntu cyangwa se ukamwanga gusa muri wowe, icara hasi wibuke responsibility waba waragize mu byakozwe byose mu byabaye byose.
Imana niko yategetse abisirayeli. Banza wicare hasi wibuke. Hari imivumo nakubwiye nagushyizeho kubera ibyo byose. Hari n'imigisha nagusezeraniye nzagukorera, ariko icara hasi ubanze ubitekerezeho, wibuke, wianalize. Ukore self analysis. Uti icyo nakoze niki? Responsabilité we kuyishyira kubo utekereza watumye uhunga gusa. Nubwo nawe ari muri iyo equation. Na warimo, ariko we kubariwe utindaho wenyine, ahubwo nawe wianalize. Kuko iyi self analysis irakenewe cyane, niho tuguye. Kubera ko ibyaha na responsibility tuzishyira ku bandi gusa, noneho twebwe tukiyibagirwa, tukabona ko turabere, kandi twese twarashize. Twese twarashize. Kuva intambara yatangira mu Rwanda mu 1990, kora self analysis kugeza uhunga, urebwe uruhare waba waragize mu kintu icyo ari cyo cyose kidashobotse kibi. Ukore self analysis uvuga uti aha nagombaga gukora ntya ariko sinabikoze, aha ngaha nanze kanaka ndabi sinabimubwira ariko ndakomeza musera imbere muri jyewe, aha ngaha nagambaniye kanaka nakoze iki niki, ntabwo nubahirije itegeko ry'Imana. Bavandimwe, muzasanga buri wese muri twe afite kuri degre runaka cyangwa kuri level runaka responsabilité. Yatumye ubu buhunzi buba, yatumye duhunga, yatumye uhunga. We kubishyira ku bandi gusa, we kubishyira kuri FPR gusa, we kubishyira kuri Kagame gusa, nawe winire wibaze utekereze niba uri ahaha, niba uri shyashya, niba nta responsabilité ubifitemo. Responsabilité ishobora kuba uburyo bwinshi. Responsabilité y'ubugizi bwa nabi bwakuranzweho. Responsabilité y'urwangano rwakuranzweho. Responsabilité yo gukorera undi muntu nabi cyangwa yo kumugirira nabi cyangwa yo kumumerera nabi mu buryo bwa ribwo bwose. Ngo kora self analysis, wibuke, kwibuka nicyo gisubizo cya mbere Imana itanga, ngo banza wicare hasi hariya wibuke utekereze, ukore self analysis. Numara kwibuka aho utabaye muzima hose hose, usabe Imana imbabazi. Ndetse niba uwo wahemukiye ahari ushobora kumubona, nawe umusabe imbabazi. Bavandimwe, ibyo bitaraba ni ukuri gukomorerwa, haracyari inzira ndende. Abantu usanga twicara ngo Mana wagiye he, kubera iki turi impunzi, kubera iki tudasubiriwa. Ubuhunzi bwacu natwe tubufitemo responsibility. Niba tutisubiyemo ngo twibuke, niba tutisubiyemo ngo dusabane imbabazi, ngo usabe imbabazi uwutekereza wagiriye nabi. Ashobora we kuba atanabizi, ariko waricaye uramugambanira, waricaye uramwanga gusa. Ibyo nabyo byature, ubivuge, ubibwire Imana, ubibwire n'uwo wabikoreye niba ushobora kumubona. Usabe Imana imbabazi, usabe mugenzi wawe imbabazi. Igisubizo cya kabiri Imana itanga, ibyo bimaze kurangira, umaze kwibuka, umaze kwandika ibintu byose byatumye byakontribuye kugira ngo ube impunzi, ngo ugarukire Uwiteka. Noneho nicyo gikurikiraho, kugarukira Uwiteka. Iki kintu kirakomeye cyane, kugarukira Uwiteka. Umusabye imbabazi, usabye uwo wagiriye nabi imbabazi, ahasigaye ugarukira uwiteka ugarukira uwiteka ibi ngibi bavandimwe ni ibisubizo byacu nta wundi bi benefitinga ni twebwe bita bihigisubizo ni twebwe bi benefitinga tukagarukira uwiteka igisubizo cyagatatu kijya kusa ni cyakabiri nukumvira uwiteka kumvira uwiteka nkuko twabibonye ahangaha ku murongo wa kabiri kugarukira uwiteka kumvira uwiteka igisubizo cyakane nuko ko ari by'uwiteka ategeka kuko ku murongo wa kabiri havuze ngo ukagarukira uwiteka imana yawe ukayumvira ugakora ibyo ngutegeka uyu munsi byose wowe n'abana bawe wowe n'abana bawe none sabana batigeze banabitekereza batigeze babijyamo bajemo bate bavandimwe nta kintu imana ivuga itakizi kandi itanyitekereje imana izi byose iratureba iratuzi izi byo tubamo izi byo tuzabamo izi bamwe muri twe bicaza hanasi abana babo bakabigisha urwangano bakabigisha kaga bakabigisha amacakubiri mu banyarwanda birimo cyane abantu bigisha abana babo bati uriya ni umuhutu ukwiriye kumwanga uriya ni umututsi abatutsi ntabwo twumvikana ukwiriye kuva uyu munsi kumenya ko ari abanzi bacu abahutu ni abanzi bacu uramenye ngibyo ibyo tubamo none imana yaravuze ngo muri uko kwibuka muri uko kugarukira uwiteka muri uko kumvira uwiteka muri uko gukora ibyo uwiteka ategeka ibyo uwiteka ashaka hagomba kubamo no kwigisha abana bawe ukabigisha ibikize ukabigisha ubumuntu ukabigisha urukundo icyo kitarakorwa biracyari kure gukomorerwa biracyari kure turacyari mu buhunzi kuko iby'Imana dushakira ntabwo twigeze tubikora icara hasi wibuke we kwibuka gusa ahubwo wicaze n'abana bawe hasi ubigishe ubigisha ubumuntu ubigisha urukundo ibyo ngibyo bitarabaho turi mu kaga turi mu kaga kandi igisubizo cya gatandatu ngo byose mubikoreshe ubikoreshe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa uburyarya kikuvemo ikintu cyitwa hypocrisy kikuvemo kwiyerekana uko utari kugenda ugakora ibintu kugira ngo abantu bakurebe kandi bitakurimo ukabwirwa ibintu ntugire icyo ubikoraho ntugire igihe cyo kwicara hasi ngo winire wibaze wianalize ukore self analysis wibuke ahubwo ibyo ukora ngo ubikoreshe umutima wawe wose nta buryarya nta hypocrisy ubikoreshe ubugingo bwawe bwose wicaze abana bawe iki ni ikintu gikomeye cyane cyadutsinze bavandimwe wicaze abana bawe ubigishe ubumuntu ubigishe urukundo urukundo rudashigiye ku bwoko ubwoko ubwo aribwo bwose twasanze ko Imana yaduhinduye ubwoko bumwe Imana yaduhinduye ubwoko bumwe ituvanye muri aya moko yose muri aya macuho yose iduhindura ubwoko bumwe kugira ngo tuyerere imbuto haba ku bantu batuzengurutse haba no ku bana bacu kubadukomokaho kugira ngo tubicaze hasi tubigishe urukundo
tubigishe ubumuntu. Niba tutabikora igisubizo cy'Imana ni ukuvuga ngo turagisuzuguye, ntabwo tugishaka, kandi ubuhunzi buzatwokama niba tutabikoze dutyo. Byose bikorwe bikoreshwa umutima wose n'ubugingo bwose, ni ukuvuga ngo he kugira icyo uziga inyuma, ubikore na sincerite yose yose. Bavandimwe, ibi ni bikorwa ku murongo wa gatatu kugeza wa gatanu. Hari ibintu Imana idusezeranira, hari amasezerano Uwiteka dusezeranira. Icya mbere, Uwiteka azakubabarira, Uwiteka azatubabarira. Ku murongo wa gatatu ngo Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanywe ari imbohe, ikubabarire, isubire guteranya abawe cyangwa kwegeranya abawe, ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izabahera batatanirijemo. Murumva ko icya mbere Uwiteka azakubabarira, namara kukubabarira icya kabiri azagarura abawe bose aho batataniye hose, abagarure mu gihugu cyawe, mu gihugu cyanyu, mu gihugu cya gakondo. Si ibyo gusa, icya gatatu, Imana izabakura mu mahanga yose batataniyemo yose, ntaho izabasiga keretse utazashaka gutaha. Ariko uzashaka gutaha wese Imana izamucyura. Icya kane, izagusubiza mu gihugu cyawe, usubirane gakondo yawe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Icya gatanu, ku murongo wa gatanu ngo kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu basokuruza wanyu bari baragize gakondo, ukigire gakondo, kandi izakugirira neza, izakugwiza, izakororotsa. Icya gatanu ngo izakororotsa. Icya gatandatu kiri ku murongo wa gatandatu ngo kandi ibyo mu mutima wawe no mu mitima y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Mu yandi magambo, izakura mu mutima wawe no mu mitima yabawe, izakura mu mubiri wawe no mu mibiri ibiri yabawe ibyatuma byose iba nk'itakebwe kugira ngo ikebwe. Imana niyo ikeba imitima yacu, niyo ikora circumcision y'imitima yacu n'imibiri yacu. Imibiri yacu yakebwe, Aburahamu yategetse gukebwa, ari ikimenyetso cyo gukebwa k'umutima, kuko muguruko gukebwa hari ukuvanaho umubiri ukawujugunya, cyangwa se the flesh, ibyo byasobanuraga kuvanaho inarijye ukayijugunya, kuvanaho ya mirimo y'inyama cyangwa ya mirimo ya kamere yo mu Bagalatiya igice cya gatanu murongo wa 19 kugeza 21, ngo imirimo ya kamere ni iyi: guheheta, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo n'ibindi nk'ibyo byinshi, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, ibisindisha n'ibindi byose. Kuko Imana iba yagukebye, Imana iba yaragusakamusayizinze, Imana iba yakebye umutima wawe. Ngo ikindi cya karindwi gikomeye cyane, ngo ya mivumo yose Imana yari yaravuze kuri wowe izakubaho kubera ko wanze kuyumvira, kubera ko twanze kuyumvira, kubera ko twanze kwicara hasi ngo twibuke, twinire, twibaze, dukore self analysis,
twiyemeze kubivamo ya mivumo yose Imana yatuvuzeho ngo izayishyira kubabisha bacu kubanzi bacu kubatugiriye nabi kubatugirira nabi kubateye ubu buhunzi kubera ko uruhande rwawe n'uruhare rwawe waba warabigizemo wamaze kwicara hasi urini ruribaza uribuka usaba imbabazi Imana irakubabarira ahasigaye ibisigaye byose Imana izabishyira kubabisha bawe ababisha bawe badashaka kwihana izabibagerekaho niko Imana yasezeraniye Abisirayeli kandi niko idusezeranira uyu munsi bavandimwe twibuke twinire twibaze icyatumye dutatana icyatumye duhunga tubyibuke tudashyira responsabilité gusa kuwatumye duhunga cyangwa kuwatumye dutatana ahubwo dutekereze natwe responsabilité yacu responsabilité yacu buri wese afitemo responsabilité icara hasi ubitekereze ushobora kuvuga uti ntabwo ari jyewe nta ruhare mbifitemo ni kanaka ni Kagame ni FPR ariko nawe banza wikiranure n'Imana responsabilité yawe iyo ari yo yose yaba remote yaba iri hirya cyane itari immediate ubanze wikiranure n'Imana ndetse nibishoboka wikiranure n'uwo waba waragiriye nabi cyangwa uwo waba uwo mwaba mufitanye amasinde umwikiranureho umusaba imbabazi igihe ibingibi bitarabaho uku kwibuka kutarabaho n'uku gukora self analysis kutarabaho n'ukuri ni ibibazo bikomeye cyane ikindi cya kabiri kugarukira Uwiteka kumvira Uwiteka gukora ibyo Uwiteka ategeka ikindi gikomeye cyane nkuko tumaze kubivuga kwigisha abana bacu ubumuntu urukundo ikintu cy'ubuhutu n'ubututsi uramenye ntukagishyire mu bana n'ukwishyiraho umuvumo kwigisha abana iby'ubuhutu n'ubututsi iby'urwangano n'ukwishyiraho umuvumo kandi ni ugushyira umuvumo ku bana bawe ari wo ubikoze niyo mpamvu Imana yategetse Abisirayeli iti mugende mwigishe n'abana banyu mubigishe ubumuntu mubigishe urukundo byose kandi mubikoreshe umutima wanyu wose mwivuye inyuma nta buryarya nta hipokrisi umutima wanyu wose n'ubugingo bwanyu bwose kugira ngo Uwiteka ashobore kutwemera ibi nibikorwa Uwiteka azatubabarira azagarura abacu mu gihugu azabakura mu mahanga yose batataniyemo azabasubiza mu gihugu cyabo abasubize gakondo yabo azabororotsa azabakura mu mahanga yose kandi Imana izakeba imitima yabo kubera ko bazaba bayisabye imbabazi nyine kubera ko bazaba biyumvisemo yuko ari abanyabyaha yuko bagomye yuko nabo bafite responsabilité mu byabaye byose noneho bagasaba imbabazi bagasaba Imana imbabazi bagasaba n'imbabazi Imana ubwo nibwo izadusubiza mu gihugu cyacu Imana kandi ngo ya mivumo yose izayishyira kubabisha bacu n'ukuri Imana yarabikoze kandi izabikora mu gihe cyose dukora iby'Imana idutegeka gukora bavandimwe muri uyu mwanya ndagira ngo mbaragize Imana kandi mbasabira Imana aho muri hose aho mwatataniye hose erega n'abari mu gihugu n'abari mu Rwanda bafite ibibazo byinshi cyane bafite ibibazo kubona umuntu aba mu Rwanda akaba adashobora kuvugana na mwene nyina uba mu mahanga uba muri Amerika uba muri Canada kubera ko azi yuko niba avuganye nawe leta iramwica cyangwa iramufunga iramugirira nabi kubera ko yavuganye n'umuvandimwe we none se abari mu gihugu nibo bamerewe neza reka da nabo barashize ntaho bari mu kaga ibibwirwa bari hanze kugira ngo n'abari mu gihugu n'impunzi mu gihugu cyabo ibi nabo birabareba ntabwo ari abatataniye mu mahanga gusa n'abari mu gihugu birabareba nibicare hasi binire bibaze bibuke nkuko tumaze kubiganira nabo bakwiriye kubikora izi steps zose tumaze kuvuga nabo bakwiriye kuzikora kuko nabo ni impunzi mu gihugu niba adashobora kuvugana na mugenzi we babanaga ngo adapfa urumva se atari impunzi mu gihugu cye naba n'uri hanze apfa kugerageza akavuga ariko uri mu gihugu we ni ikibazo gikomeye cyane bavandimwe reka dusaba Imana Imana yacu ni nziza ni Imana y'urukundo niyo mpamvu ikomeza kudukurikirana ntitujugunye ikatubwira ibyo tugomba gukora kugira ngo dushobore gukira kugira ngo dushobore kongera kuba abantu bazima kugira ngo twongere dushobore gusubira iwacu ikatubwira ko tugomba kwigisha abana bacu tukabigisha amategeko y'Imana ashingiye ku rukundo ashingiye ku muntu tukabibigisha bitabaye ibyo tukaba twizanira umuvumo ariko nitubikora ya mivumo yose Imana yavuze izayishyira kubabisha bacu abadashaka kuyigarukira Imana idufashe iduhe kugarukira Imana iduhe gutsinda ubuhunzi ariko tubutsindishe kugarukira Imana kugarukira Imana nicyo cyonyine gusa gitsinda ubuhunzi cyonyine kuko tubifitemo experience twarabibonye mu ijambo ry'Imana abakera bose abisirayeli bagiye batsindirwa ubuhunzi no kugarukira Imana nta kindi natwe reka tugarukira Imana bavandimwe kugira ngo idukize akaga turimo idukize ubuhunzi twaba twebwe turi mu mahanga baba bari mu gihugu nabo bagizwe impunzi mu gihugu cyabo kugira ngo nabo bakize reka dusenge Mana yacu turagushimiye cyane tugushimiye yuko uri Imana itaduhana tugushimiye ko uri Imana itatwibagirwa ihora iduha amabwiriza iduha inama z'uburyo tugomba kubaho z'ibyo tugomba gukora kugira ngo dukire kugira ngo tuve mu buhunzi kugira ngo tuve mu kaga kugira ngo tuve muri ya moko yatwokamye ya yandi ubushize twarebaga tugasanga yuko washatse yuko tuba ubwoko bumwe gusa kandi warabikoze igihe woherezaga Yesu Kristo akaza kudupfira ndetse wari waramaze kubiteganya kera warabikoze kera muri we niko twabibonye niko ijambo ryawe ryatubwiye none uyu mwanya nanone twongeye gutsindwa n'urubanza dusanga ko natwe twagize uruhare mu buryo ubwo ari bwo bwose mu buryo bumwe cyangwa ubundi uruhare mu buhunzi bwacu baba bahungiye mu mahanga baba bahungiye mu gihugu bicaye mu gihugu bibwira ngo baratuje kandi ari impunzi mu gihugu cyabo twese ndagusabye Mana kugira ngo utwumve abakugana bose ubakire abashaka kwicara hasi ngo bindire bibaze bibuke ubakorere ibyo dusezeraniye Mana abakugarukira bose ubumvire ubakire kandi uduhe gukora ibyo ushaka turakwiragije tukuragije abanyarwanda aho bari hose utugarurire umutima Mana kandi uduhe kwihana uduhe kwinira tukibaza uduhe kwibuka kuko ni wowe dutegezeho amatikiriro kugira ngo dutere umwete buri wese adesize kwicara yibuke kandi atekereze aho yaba yaratsinzwe kugira ngo akugarukire dukeneye kukugarukira kugira ngo udukomorere Mana uyu mwanya ubane natwe ubane n'abanyarwanda aho bari hose tubyambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen
muri studio twabasaba ko bakongera bagashyiraho indirimbo
Come da batte